nosso yakalapho yeye ambuye makhoveni
angiubeka ngalapha wena mina ungakubeka emakhoveni angiubeka ngalapha wena ungakubeka emakhoveni angiubeka ngalapha
Outside, eating,